hapo hapo. Harusi tunaloma tuna vigelegele. Wapili ana chizi na wake amani gambo. Cheza, cheza, cheza. Watu bundacho nyumbani kwa mzedeche. Kuna uwazuri lililo chanua, uwale tuwa ya mali silo fifia. Leo limetundwa nae amani. Semu ingine oh, uwale tuwe liana hivi leo oh. Ambesha mua utunyesha atharani oh, wakewa moyoni. Semu ingine amani chagua, chagua. Una abo yera matomai kakire na kanda. Mukaishi tototo Elia na chizi na mani. Barizo sisi zungana chakwe na wagambo. Zina abo yera mato Elia na amani. Baba deche kai leo amesha towa radhiki kamili. Nugurita sara yunisi eriki lilian beauty. Na eblea wamesha mpa bye bye Eliana. Wana watakia ndo wajema maishani. Tuna sababu ya kushangilia na kusema bye 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 Eliana. Chukwa heri jere jere upige mire muza ubine kumarama merinenda bye bye Eliana bye. Mkataba ule usainia umekamilika, amani ya kutwa makata ndo masikani. Jere jere upigeni mire muza ubine marama merinenda bye bye Eliana bye.
Apopopo naona pale wapi timchonga, timchonga hoe na wana kamati wote. Cheza, 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 cheza. Oh 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 oh
watu bundacho nyumbani kwa mzedeche. Kuna uwazuri lililo chanua, uwale tuwa ya mali silo fifia. Leo limetundwa nae amani. Sema ingine oh, uwale tuwe liana hivi leo oh. Ambesha mua tunyesha atarani, wake wa moyoni. Simu ingine amani alomchagua. Kuna abo yera matomai kakire na kanda. Mukaishi tototo Elia na chizi na amani. Barizo sisi zungana chakwe na wagambo. Zina abo yera mato Eliana na amani. Mama kwekwe afurahi kwa kumpokea mkaza mwana. Ndugu sidi kato yunisile analili wafurahi. Wamempa pongezi kaka amani gambo mtwa. Eliana kihalali kwaoni furaha. Sababu ya kushangilia na kusema bye 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 Eliana oh, bunda chokwa heri jere jere upige mire muza ubine kumarama merinenda bye bye Eliana bye. Mkataba ule usainia umekamilika, amani ya kutwa makata ndo masikani. Jere jere upigeni mire muza ubineni kumarama merinenda bye bye Eliana.
tuna kumbuka our late mom, Mama Lois Mbeyu, late mzee Cheti, pamoja na dada Susan Kasuiti, bila shaka wameridhia, Mola warehemu. Familia yote mzee Cheti, bari ya Gambo hoe, na mwona pale Mr. and Mrs. Mwaboza, wanashangilia tu, marafiki, Dorcas, Masi, Isaac, na Joan. Tuna sababu ya kushangilia, na kusema bye,
bye bye Eliana, kuna chukwa heri,
jere jere upige, tuna mwote ubine,
kumarama merine na, bye bye Eliana, bye,
mkataba ule usainia, umekamilika,
amani ya kutwa, makata ndo masikani,
jere jere upigeni, tuna mwote ubine,
kumarama merine.